If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh, oh. If I hurt you, I'm sorry, oh, oh.
Brian Beats
Flash Love Guno mtima simanyina kwa kuwa Yada basa jawanja watufu wabula Beba sobi zangala vekula Beba kwata neba samu mkuba Tewa nichikoze for sure Buhulira kwechavu kola miongkola Nimukulwe chimalanja kukumakati Kubanja ule mpafu kujangula Tusimanyina cha wakola Nagiza kawalala na imi alema Mfuvi nyokwa kubako manye kwe chavo chitepe Zuku kamweda gandebuza Wakukweka oye kulio kwa soka Mbulilwenda vadipio katobu chonze mwye Mimikwana change mbulo kuje kweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda Bulu tikeluma, oh, panangeluma Nadala, nakwea gala likono laini Ngana yeta nyiga, wani ngambi Nakusome chino wachiri, okubera mulu sirika Ndaba mulala kustatasi Watimbatima nezi kapshani If I hurt you, I'm sorry, sorry oh. Oh. If I hurt you, I'm sorry, chibubu Chudemu zenawe, muno mtima ubikoye No one is perfect, oh Zena manjina kuwela nawe Mikwana change mbulo kuche kweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, sorry oh. Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda
Tusima njina cha wakola Nagiza kawalala na imi alema Mfuvi nyokwa kubako manye kwe chavo chitepe Zuku kamweda gandebuza Wakukweka oye kulio kwa soka Mbulilwenda wadipio katobu chonze mbunye Kwa lingo kusaga Emyezi nijifuko mwaka Mwana kwe wachuka Nae kangume Katoka ngeno kakumuza Kagame chantino wagenda Mulisi mulabuga Na waza kwa kumiene Sijukiranti wagenda Mekwana change mbulo kuche kweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda
Gerald Music
Magame chantino wagenda